nataka cheza na wewe. Aha. Guno mkwano kwange na wewe. Oh baby na wewe. Guno kwange na wewe. You're my baby.
Nango mkwano kwange na wewe. Baby na wewe. Guno kwange na wewe. You're my darling.
Please baby, I want to talk to you. This is a serious message. Chinonchi kugamba kwagala buli wantu nulira kubangetala buli chokola nze chinyumila chovola basicha wanka wanka omtima kwange wakumusa nawe wakamba kambe zenafuna basinga olichana omutufu
nange chitufu kwetaga chovola banasara ukukwe kwata. Nebwenda baba no baby aba datinga sagala nsisetaga mazima na parkinga. Buno bulamu bunyumira buli bwobulawo nze mbeera nkumisinga mu byenjo yayo ganjo yasikyayo yabebayo ya daradaradara baby oli wa bey nalonda bulungi nasaba bulungi mukama yampa bulungi okufuna ono omwana boy boy baby boy.
Ne wankubadde bagala nti twawukane tubalage nti tusakimu mukama katonda kikola tubere wamu ebirungi tubirye wamu ne bwe bibuze tusigalewo kubanga nkizudde nti yeggwe mulungi asaana okulya ebyange nsembe z'omukwente gulina nabukusa olyomu bwati nze sirina bwe nkikyusa njagala nkusuubiza te nga bwe nkituukiza kubanga nkizudde nti yeggwe nsaana olyomu gwe ndaba abalala sibalaba yegwe gwene kutabalala setaka kubanga kumala. Guno mkwano kwange nawe. Oh baby nawe. Guno kwange nawe. You're my baby.
Nango mkwano kwange nawe. Baby nawe, guno kwange nawe. You're my darling.
Guno mkwano kwange nawe. Oh baby nawe. Guno kwange nawe. You're my baby.
Nango mkwano kwange nawe. Baby nawe, guno kwange nawe. You're my darling.